Tu ne ragano i vioi se cantava fanno romoti. Adun vio sa kanta fano romo wita ta gima ta gal gal sa ti la maura ka sa ti sa dit metra bandi di dami la ma di dami shani so domi to korrat Washington DC rasani da barsin la yu jal kam Kachuma folin te sanaga war khen nuna ge ni bal khumat nuna ga jalla folin te sanaw jam san kudani sa di barakum la ma di dam vio fano romo ti nal sa ti metra bandi raja ka so jirtan ansora la khet nu di adda Ethiopia tar nam la mirat virus corona argan obo bayi sa gutama Jar soromo ka Washington DC jirat. Nam oromo khadiyotan America Washington DC tulu virusi corona ti lubbu dab khaysa tok. Virusi corona adunya mil jala gure manar rar khunene. Nanno warro rimbulu khaysam guddo mumullat. Ta tulle rakkon ne fide. Nam du jirene do wujirt. Dukubu khu yola tan sene diba kam fidu nanda. Barato oromo UK University Sussex. Barum doktor ma wujja chujir. Ta jirene ba dia khid DMT tingam khadan kura chujir tok dubbif. Rakko siyasa Ethiopia nam mantan kes jirtu hansila malim falu malan. Doktor marara guddina dubbif. Wana risaniti mno khaysa toko odua zanfan. Tujubianuta.
Atta multan agyefasu takenya odu harraf antujube horati. Kira laga baya tamin bishani naka gudamula jise wali gante jalka Ethiopian esite Sudan furatamar afsi Sudan am Marine United States in hoganamu akattifufu kabar badutaw chazan televisione China kan Global TV Network jen ugabase jira. Akaib Satari Sabayet Mumich Ministera Sudan Abdullah Hamduk, Kitasanikan Ethiopia, Abi Ahmadif Talaya Ergani, Hida Lagabaya Jal Kabab Pishani Ngutu Lajise Witne Wali Galde Ethiopia and ACT Fulatamar Absisan. Talaya Sanan, Wali Galde Hangitoko Hida Sana Pishani Ngutu Niger Sababa Immoti Teknikaf Seheratin Raggasiso Akaindande, If Sudan, Sun Wali Galde Sanake Sasenuk Abajat and Hamduk. Wali Galde Sun Malak Indomina Nujuchu, Udefano Jijiruf, Nagain hit a legasana, Nano Sanafi, Ibaha Sumanik Abatu Kajiruf Kesak Abatuk Abajan, Mumich Ministera Sudan, Waligalte, Waligalaragov, Marisan, Batile of Brojal Kabanif, Foye in a good dargan Sisajan, Batale Tifufuk Abaja Chudan Chimsani Dupatan. Sudan, Harli and Majurumala diploma summa paratame, Maria Chuf, Mijatami Tijani, Virusi Corona to Kuran, Bilbilan Dubatun Waligalte Jurut Umruf. Imoti ijota anratu wali galuf malagari sajer mormani rujera chasan China Global Television Network jer. Jars arara Sudan kantaan Saleh Hamad akajer anit imoti irrahiddun kan walk abatan addabafamu kan indendenye jechuran sadar kajal kababishanin gutuk ofa sajer umiti jeran. Matri Sudan wali galte barakumala mafkurashan irragame degeru sani ifsani. Murmi sahid agesisu erget fani boda Ethiopia walakke sabati adolesar hit alaga baya bishanin gutun jalka bajichun lafsite guyato koboda ifsita leysa kun agame. Sudanif Masri, yo hit ea baya bishanin gutam esi bishan sani hanke sasoda jad ukabu. Ethiopia, projecti gudda dolara biliona afrif kapti saddeti kun Afrika kesa biyihumna ifsara sisu ishe ijo akkataat kod ajichunan abdatti jada. Gabasi, China Global Television Network, jet ummat anfam. Sababa balan lola gudina lea dadda mudatin kankai umman kumashantama ultaw, torban nila mandar banki sek ee ufi rabu kaw, motumma nannu somale kantiopia kei sabek sisejra. Ittana ho gana buljisa immoti soda bala nannu somale Sadiq Abdul Qadir Halif, Radio Sagale America fakkel saniti, bala lola umamin namon nikudandu aniru jet anjachuran addis chakul, gabasi ra. Magala bahar darit kan argaman namon nikut umik aburat bobbaanif manayata kut umini tigurguramuk aban gabawan abanif komed ee sajuru. Rakkun gabakun kan umame kut umniya chun virusi korona daddabar saka jaru. Ragando gugguratam sa usan kan ka ee jaru. Ministerin egum safayya Ethiopia kut umniya chun virusi chadaddabar sa ragan jaru kadu gugurat jachuran ee isanya chun garu gare akkaintani adachi sejra. Itga fataman sab kunam ti ministry cha doctor tagane raggasa radio sagale america fakka ibsanitti ummat ragado gogora sana simachu dise ofe ganno barbaachi so godachuudan kutumiya cho akatti fofu beksi sani ruje anjechun aster muzgana vardar ragabasetti magala dredo magala china kunshan bra meshale virusi corona of right to sufi gargaran argatte jirti magala leilaman wali galte obbulumma kana dro wali mallatte sani jiru Gama Brand Bulchin Sidredoa, Dima Virusi Corona Wal Kabate, Kamutit Negden Sani Dramit Amif, Karshi Miliona Batokov Miliona Ja Dilala Rawalaba Akatan, Kudejra, Magala in China Kunshan, Konya, Jiangsu, Magala Ubuleti Tate Dredoa, Meshale Corona of Ra Itisuf, Gargaran, Ventilator Otayokan, Mesha Furatin Bafet Chuf Gargarushan, Glafsi Harka Kuma Ibatok. Maski kuma shantama meshale ibeka vrait tisuf gargaran kabro ibbaja ata ugumachu addis chakul gabasera nanno ummatota kibba Ethiopia kesa namonni sababa werera corona ndu andigdemishan yogan gudinare gedio kesa mo namonni afurduun gabasame jira Cameroon kesa kannendawa ada namotaf kennan lakkofsa namota virusi corona ittisu yokan Wal anuf nugar gara jachur an dawa aada fudachuf nubirat fan heddu maata ademe jat anijiru. Fed in dawa aada barbaachu kun kan olkaev, diya Afrika walta kun namun virus chan kabaman, kumana maaf ibbashan gaani kannen ibbatokof digdami tokota an duun erga gabaase boda. Dr. Onigaru, dawa aada virusi corona fudachu isajar ilajise ake kachi saken nanijiru. Kan agge fatajirtan radio sagale Amerika sagantafan oromoti. New Zealand is Thailand in na motumman ittisamana akkain banifka medaran lafisuf kopajru trobi haranam ni virusi corona nkabame haran kan injiran ne ta ugabasan torban nindar banke sa New Zealand guyota akkasi yero afurka galme site yoto kunis ya tokkof ajaja cimamana akkan bani dabar site nta un ibsame jira kamise darbe guya biyettin jirenye guyu gegge sujal kabde yotaw suqilef mannenyata walrahi qins hawasumma akuma egametti tae banamaniru Thailand erga jal qababati bitote saqabeero jal qabaf namni virusi coronaan qabame haaran akka injiraanne gabaaste motumman ummati yo alabe maski akka kayetu yo gafat jimaata uftuttis tarkamfi itdabala kan ittisaka melafisu kanakka suqilef galma won gabade bisane kabanaman godu mari gege sufjira Austrian erga hogganonni biyo talamani mariya tani boda danganshe Germany walin jiru wotabaji kurashani qabe gutumman kabantutou arqabe xefte jirti gumino lana ne gumsa fayya Mexico hoji jarsa albuda basu industry konkolata omishuf kan kana fakkatan hoji won barbaji so wanta anif dandala won kan nembron qufatinna turan akkabanaman bexse jira Mexico kesa namonni kuma soddomi saddet virusi corona niyo qabaman kuma sadif ibasagali olimmodu usani ministrin egum safayya biyetti bexse jira biyo na Europa idun dandala won debisani banu eemu inna jal qaban kan angawonni egum safayya mo arifatani tarkamfi furachun bala qaba jechudan akekkachi sajiru Director Rivalta Immoti Kubota Darika Kan United States Dr. Anthony Fauci Sababa virusi corona lakkof senamota America ke sadu ani kan gabata me kuma saddetami tokko oltau kale sabekse saniru yo magala lef kutalen biya arifatani dinagde banutai dafon so hamata u ake kachisan Fauci kale sabordi sanati akata United States werara kanaf debi kennite qoratu fakkai sanetti virusi corona tin kesuma Nanno magala New York kesatti sirnal utu hin lakkaamin mana kesatti kan duwan hedduudha jedhani lakkoofsa agame akka ta'e garuu dubbachuurra of qusataniiru. Faawuchiin walu magala weerarri kun baatii fulbaanaa hanga sadaasaa yeroo jiru gidduutti ni hammaata jedhani garuu biyyattiin hangasitti isa ammaa caalaa furmaatanii argiti jedhani kan abdatan ta'uu dubbatan. President Donald Trump daddalaawwaniif bulchitoonni kutaalee biyyaa addunyaarraa dinagdee beekamaa kan qabdu biyya kana dinagdee ishee deebisanii akka banan tuttuqaa turan garuu bulchaawwan kutaalee shantamaa keessaa xiqqoo qofaatu suuqileen hangi tokkoof waajjiraaleen haala murtaa'aa ta'eef of eeggannoodhaan akka hojii jalqaban ajajan. Faawuchiin akka jedhanitti United States keessaa talaalliin virusi corona 8 qophaa'ee jira yoo itti milkoofne xumura baatii fulbaanaa yookaan jalqaba baatii gannaarra adda baafanna jennee abdanna jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kaduna VOA sagantaa afaan Oromoo jagasuu jirtan. Gamtaan madarakaa kafaa'uu fi paartileen siyaasaa shan keessa jirani. Rakkoo seeraa siyaasa Itoophiyaan ammaan tan keessa jirtu kan faluu fi jarmiya biyyaalessa kan waliin qaban qabaachuu wayyaa jedha. Akka filannoon itti deemu maltee fi fal paartii teennallee biyyayya himnee jedha. Walitti qabaan paartii madrak Dr. Mararaa Guddinaa Dr. Jamaalitti dubbisa.
Siyaasni biyya kanaa waggaa 50 rakkoo bal'aatu ka'aa ture rakkoon itti dabalamaa ture bal'achaa ture ammo rakoin banet de majira ulan tumaran ibensa siyasa da ibensa saka namo qoricha bo barbadunu rajirate siyasa ke satchi barbadunu rajira siyasa sadammo attamit foyesina malgone foyesina attamit garawale galte biyatti demna attamit tunike nyabdu ke nyadibne abdu balla sababiyya kana lagaje sufudane demu dandenya qoricha mo wali galte dani siyasa biyya kana jichiruda kana ke zaddi hundu motumanis undi mormituni kani wali galte gochutu rajira rasidu bachutu rajira
sanada yokan ammo galme falaf qopahetnin jede kanaratti mal jeda madrak motumma tokumma biya le sahunde sun fala jedetnin yadus kana andabaletalle rakole jiran furuf jarmayan biya le saka walini toko akka jaramu mari achudaf qopida jeda mal jechudam jarmayan walini kan biya le sajechun
biya kana bararu danda siyasa biya kana foyesu danda kanjeru motumma hunda rawa ligalte numaitu warbati
akka motumma chaunta jechuda
achingo atuma jomsa otoge besara garu isuma aditti motumman ammajiru kuni hundesa saba hunda kamatutti habalifatu chamnike ges nuti shabdi kutanna jira jijirama kanarra jijiramni kuni kobala gace undendenge mari dani hundi kenya worri motumman bulchalani swara la jirus biya kana mal waya dubbi siyaasa fooyyessu, dubbi seera fooyyessu, dubbi filannoo dhugaa fi seeraan deemuu danda'u biyya kana takka dhufu gochuu waan hunda kana qaama to'achuu danda'u wajjin humnaa isa jedhudha.
Kana jechuun immoo aangoo walii hiruu jechuudha tarii jecha gabaabaadhaan akka namni hubatu jedheeti.
Aangoo keessa galchuun afaan Oromoo qajeeluu natti bahetti hirmachiisuudha. Kophaa bulchuun biyya kana hin danda'amne. Waggaa shantama keessatti rakkoo tokko dabarsuu, rakkoo tokko dabarsuu, jeequmsa tokko, jeequmsa tokkotti darbuu kana duwwaa turre malee kana haala deemuu hin dandeenye.
Tariiti Profeesar amma fakkeenyaaf yaada kanaan dura muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiyeessaa turan irratti illee biyya kana keessatti mootummaa cehumsaa jechuun illee mootummaa jeequmsaa jechuudha innis hin ta'u jedhanii turan. Inni gama biraa ammoo aangoo hirmachiisuun amma jettan kuni dhaabbileen biyya kanaa heddummina qabaachuu isaanii irraayyuu kan ka'e waliigalaniitu yoodhuma aangoo hiranillee waliigaltee waliiniitiin biyya kana sochoosuullee hin danda'an kanneen jedhan jiru. Rakkoolee fi akka danqaatitti ilaalamu kan akkamitti ilaale dhaabni keessan?
Lawaa lamara tokkoffaa aangoorraa bu'aa jechaan hin jiru. Kophaa keessan garuu biyya kana ceesuu hin dandeenye biyya kana ceesuudhaafis immoo fedhii keessanis immoo hamma hundaatti hubachaa jirrutti. Akka nuti barbaadnetti akka sabni biyya kanaa barbaadetti deemaa hin jiru jechaa jirra. Lammaffaa immoo paartileen baay'eedha paartileen maaliidhaala. Kaleessas paartileen baay'ee kan akkatti uumamaa ture beeknaa irratti warra uumamanis akkatti jiran beeknaa. Paartileen biyya kanaa dhugaadhaan dhuguma paartii ta'anii biyya kana keessa jiranii ani gara 10 wayii yoo ta'anidha. Isa miti rakkoon isaaniis akka danda'anii kumanni jirutti walitti gurmaa'anii hiikoo keessatti qooda fudhachuu danda'u.
Inni gama biraa yaada. Falaa jedheetiniin madrak waliin baase keessaa filannoo yeroo qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi keenyayyuu irratti walii gallee sodaan weerara koronaa hirdhachuu isaa mirkaneeffanne booda ji'a ja'aaf yeroon filannoo qindeeffamu akka laatamu jettan qaamoleen dhimmi ilaalu warri as keessatti galaniitiniin hanga filannootitti taasisanis ta'ee filannoo qopheessuudhaaf kurfaa'an jettaniitiniin yaaddan eenyufaadhasin?
Boordiin filannoon qooda qaba mootummaanis qooda qaba paartileen biyya kanaa jechuunis baay'een qooda qabu hunduu qooda ofii qaba sabnis qooda ofii qaba nuti amma ji'a ji'a jennee kan ilaallu ji'a sadii fi boordiin filannoo jedhamu kuni gaara qabee amma dhagaatti caasaa isaa diriirsee filannoodhaas bobba'uun hin danda'ama.
Inni isin dhiyeessitan kuni amma mootummaa biratti fudhatama hin qabaatu yoo ta'e maali hegereen murteen madrak?
Barbaayyeedhaaf mootummaa kana lakkisaa waan hundaan beektu sabni waan nyaatu dhabeessin nyaataa jechaan hin ture. Ijaa kana rakkoo biyya kanaa hundi keenya waliigalli gumaacha goone saba keenya wajjin teenyee hiikuun nurra jira. Lakkisaadhaaf biyya kana dhaabbannee wajjin jijjiiruu danda'uun nurra jira. Karaan paartilee tokko mana waaqaatiin geessaan turre geessaas hin jiru. Isa jedhu hamma dandeenyetti hin gorsina. Duris mootummaan afaan malee gurraan qabu jechaa ture mararaan naan jedhu hamma dandeenyetti hin gorsina hamma dandeenyetti isaanitti sinimna mootummaatti saba keenyatti sinimna partilee biraatti itti himna hamma dandeenyetti immoo hamma sabni biyya kanaa bilisa ba'ee siyaasni biyya kanaa hunda keenya walqixxummaa nama bulchuun ni danda'utti qabsoo keenyatti fufna saba keenya wajjin.
Profeesar Mararaa Guddinaa durataa Kongiresii Federaalistii Oromoo fi walitti qaba madrak gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Dhaabbanni biyyoo sagantaa afaan Oromoo jagasuu jirtan obbo Baayyisaa Guutamaa jaarsa Oromoo kan Waashingtan DC jiraatu naannoo sana guddoo beekanillee jaarsa kun ganna 100 yaayyuu ba'ee jedhan fayyaa dhabeetiin wallaanachaa ba'e torbaaniin duratti vaayirasii koronaatiin lubbuu dhabe guyyaa shaniin duratti awwaalan jaalanneetti maatiif firaaf maatii obbo Baayyisaa dubbise.
Boba isaan kan dhalatanii bachootti bachoommoo keechatti immoo mandarri keenya qabaatu jedhama.
Umrii isaanii meeqa jechuu am?
Umrii isaa 100 guutee ashbaayisan.
Obbo Baayyisaanii sababii maaliin du'aan boqochuu isaanii?
Egaa duraan inni kaansarii qaba. Kaansariin sun immoo isteeji 4 qaqqabee ture. Isuma oduu hikkiminaa isarra jiruu. Dooktarris gaaxinnoo umrii isaa wajjiniinis kiimoo kennuudhaa ittis hin muddamne qorichuma kennuuf turaniyyuu oduma qoricha isa fudhatu maayimmoo gaafa'ee hospitaalaa seene. Hospitaala ammoo innis dadhabnaan rihaabitti ergaani. Achumaa baasanii manatti hin deebisne rihaabii dhaqe. Rihaabii san dhandhaan egaa 7-2 erga turetti immoo koovid. Isa qaban jedhanii deebi'ee hospitaalatti galee hospitaala gaa baay'eesin turre torbanuma hospitaalatti deebi'etti dhufe.
Obbo Baayyisaan ijoollee qabu?
Ijoollee hin qaba. Ijoollee sadii qabu. Sadeen keechaa takka duutee ijoolleen lamaan jirudha.
Asuma biyya kana moo?
Kan durbaa Meerilaandii keecha qubatti ilmi isaammoo kan dhiiraa Kaalifoorniyaa jira.
Obbolaan meeqa turtan sun?
Nuti 17 abbaan kiyya dubartii 4 irraa qabu ilmoo.
Egaa meesinna awwaalchaa gaafa jimaataa ta'uu isaati gaggeeffame nami meeqadha kan akka awwaalu sinii eeyyaman?
Kan nu eeyyaman gaa nama 10. Dursa'ee baay'isaan akkanatti nuti kan gaggeeffamu awwaalli isaatis asin ta'u biyyuma dhaqaa achi immoo dhaqu gaalaa. Fardumaan warri bachoo warri Itoophiyaa keessatti sirna sudaanii too awwaaluu ture Yugaantaanee. Haa ta'ullee malee immoo har'a achiis yeroo badaa kana keessa bu'aa dhaabanii sirriitti boochisanii farrastaana.
Isaan amma eessaruu haati manaa?
Haati manaa Finfinnee jirti. Boonyi gaa bilbilumaan ta'e.
Dhaggeeffattoota keenya Obbo Baayyisaa Guutamaa naannoo Waashingtan DC kanatti nama beekamoo ta'uu isaanii. Kanneen isaan beekan ni dubbatu.
Ani Iftuu Kabbadaan jedhama. Obbo Baayyisaa baay'een beekaa ergan biyya kana dhufe waggaa dheeraa ta'uu jira. Obbo Baayyisaan baay'ee nama gaarii nama Oromoodhaaf waltajjii ta'an daa'ima jaarsa dubartii dhiyoo oduun jedhiin walqixxee nama gaafatan nama hammatan akka Oromootti aadaa Oromootiin nama dubbisan nama jaalatan nama ofitti qabaniidha. Gaafa. Gubaa taanaan gaafa daaraa yookaan immoo gaafa reessaa taanaan dura bu'anii aadaa keessatti bareechanii waan tajaajilaa turanii akkasumas immoo wanti aadaa barbaachisutti dhabamaniin beekanii bisanii ijoollee Oromoo baay'ee wal foosisan walitti heerumsisanii obbo Baayyisaa fi obbo Lubeedha. Obbo Baayyisaa baay'ee jaallannaa. Isaan dhabuu keenyatti baay'ee gaddina.
Maqaan kiyya tolchaa yookiin jedhama naannoo Washingtan DC'n jiraata. Obbo Baayyisaa yeroo dheeraadhaaf kan beekaa walumaan jiraanne. Obbo Baayyisaan nama guddaadha. Obbo Baayyisaan qabeenya. Obbo Baayyisaan abdaariidha. Obbo Baayyisaan odaadha. Nama beekadha. Obbo Baayyisaan irra caala qabsoon isaan irratti gochaa tura. Waa'ee aadaa Oromoo irratti, waa'ee of ta'uu irratti Oromoo hundi akka of ta'u. Aadaa isaa akka kabaju afaan isaa akka guddatu seera duudhaa heerumaa sirni gadaa akka qajeelu waan hedduu uummata hawaasa naannoo Waashingtan DC jiru kana nama baay'ee barsiisaa turanii aadaa irreecha akkatti kabajamu akkatti deemu kan gaggeessu isaanii guyyaa irreechaa ijoollee waggaa tokko hin guunne malkaa gubbaa irratti urunfamtee maqaan akka bahuuf kan godhu isaanii maqaa lagaa nama namoota qabanillee achuma gubbaa irratti maqaa lammiin jaalatu maqaa Oromoo jaalatu maqaan baasame. Kanafi obo baisa gutama baye nama beka baham baye nama nuje caturani umani nano isi juru kone santau kenya baye ketina.
Asirati sani garabiya kanatun ufindura biya malo jatu turan.
Biya mati sani rakan kurani ti abba taita dandi peko je caturani biya sani kesa ti tana uji kekisa saani tu je caturani acuma kesa ti timo. Urutake saya tiga pertama sana cicat orang ni ya cula gaya teringja.
Ada berane sirna awalnya sana ratar gamus arar gatetta?
Kaya ni sirna awalnya sana ratar gamus asih arar gatte acil thure. Yerong kudu ga ezarin ki yerong nami itu walau walule datade. Bahasa umale kanu boba isa ada thure mani yuta e. Nama kuda umale akka in ufne jat amit thure oromon. Mar jenis mana kaya tasna nama akanat admejat e. Baka rempi ka ejal kami, nama baik en nama ibati salaka wamu, makina anduka gue, baka awala sana ufe, nami kudanoga kesa senu, nami baik en nami iba ol kantau makina sani, baka awala sana fundura abani, bandira sarega nani, awansya sana pegge kami, makina masani berat atabasani, dandi bubarati, obaba isa da kuma dari awansya sani gegge kami.
Buka isan, wan tersani asalat berterikat mumiti. Rumah seru kanan bayi dan makrani bayi ubah sisani. Rumah ada kami ketahui bayi penyu mau dalam nomor sisani.
Kanen iatani ia dasani nak nomor hidunggalate fada. Mati fira obu ba isa gutama jajabina hawafi kanar kanumanen tumura anjalan negam madati.
Radono vio isa kan tafa no romoja kasu jirtan. Virusin corona dunya mil jala gure manarar kumeddufe yelle. Faida bi dunya yo kandi bujur hone ni warori ke inchat imbul lo ni gala frembulo tmantol chulenda. Tahira Muhammad Sharifa Brighton UK University Sussex Institute Corano gudina dunyat Corano jechum be kamtut barmus doctor ma yo kan PhD fi achu jirt. Balchom yo kan modern som wari hori virus corona kanara waldenda machisu fi wolin karkaru jiru. Yetete kenya goden isollo khesa. Ollos afurges de mtetene korachu jirt. Forbes BB ala kole khina. Ollan kunene Nairobi ralle kilometer de beddu fagatan. Mana khimidan san kaban. Misal dua hari dan sana ergatan, lagu awas waktu orang abatan. Orang fenna kena kejirat kuni virusi corona radan dama curanda. Wuri si allah badjal le dabalat ini. Ganam tu faiu, ana letir kum kurnya dua makina tfate Nairobi gurugurat. Nairobi am virusi corona raya ganjaran ini ni. Merga bintaf, dua dua bal le ya yujufan. Asyena le limbau, abatin debu. Kenya manen bernotal le cufa. Wuri komputer kabu, komputer rabarat. Kromati biolesa gaujir. Jolem badjal mantan. Jirenno allos baadiya kenya afran tayran kees demte korat kunene korbeesfa bibbifa la kole fenani jiren baadiya oromiya keddu wal fakkaachunol amme megar tayra debina virusi chaal ser virusi corona tin tochu baasanitti jirenno rugu jira anjeda nijet si corona of kenya goden isollo khesa virus bilbel arargetu bisenna
tani ken kaurik enka tamini dirival irral le fala fago jira elmate anan ga elmate gurgurate buna murika kan gurgurate nyaate buna school kenya ta fayu tufan tufa online baradda idane amna ni ken kauri enta kan kulle six ken kaban am ima tukun exam national exam tukun tukum ko am kan ilma tani wada kaban kulu kar mudab kutu ministan education wan ni jet national exam le dura tinda barsanu tukun akum takade insira am ilma nam tak na rubu tukun ilma ke tukun ke barachute ammo khalas kena tabi ken kawar odi enta kan kulle barachute dirtu fa kena fi isyollo las kan so tukun ni lafa diram tafayu anan gar 70000 litasi nikum turbatana nairobi gafidan diram tafayu gafidan am nairobi akan tafa gaksana garin akduri san dinden garin devam gari tok kasagale garin tok kasagale kullini akmale desana madarat am nani anan irgate 1 dollar kan 10 dollar kas kika argatu ejam makan itjaram teja tingari ni sanergatune nama takmale diram nairobi tafane enna Basin tak kulle hingga mama lori ni basin reshon ni sunama tau cair. Sunam aja ni dulu. Jadi misalnya gudo.
Wari badia, ana Nairobi gurugurata. Am Nairobi virus corona kan aja. Ani tuan cuchane. Gejibit senun danda. Wari dulu ana makina ya batetin ana Nairobi gurugurata. Kana cida kun danda. Wari kori imbul. Wari ana gurugurata bulu rakohai jiraja cujert.
akan corona virus kan jangan tu film tu saya harus dikat dah jadi mask kita dah am kena kesa research site kita kelakole dan ini kelakole yang kurbe saya dan malah fakoh sih jalur tahun ni lora am laksun face mask kelakole kaban polisi deh ni am jalan am mask kita wujud walik kaban karena fikir kulle na makmal itu face mask kita naya ni government ni memang kena istikali rakyat akan jero
mesakhen wara lakole jiren wara jireen warri kurbeessa kee jiraatu rakkoo warri fee dabree bisaan argatunatti
laftoota aanii waliin soomaa jiru kurbeessa jedhanoonni bisaan dhuganii warri galaanirra fudhatan bisaan ture fudhatanii ka galaana akkasii midhaafatanii dhuman amma jaarti kurbeessa amma hin qabadda feebruwaarii taarii tolotti anaan riisaatiin intervii tolchuu jiru fokkaat diskaashan ilmaayyuutii warri jaartii sun naan anaan hin siikee jirtaan isiin gaddeebit isiin kaafoo takkan gaddeebit. Ojaman dan kan Allah ana bisan dan kan da ta ce duro linti harre ta nazu bana ke la korbeshan tuni 410 household kabisi mana bawar rakalle be kam mana ta ko ilma ja tur qaban ammo as household more than 400 wari korbeshan tuni ammo isello rati sub county dir aka ga district village la diko de gabatiya ka dir rafago kilometer gar diblama sagal tama ka kasi dir la badia kama kasi ipsen kab kabisani kam baadiya war horiis alla la fakkasi jir
war mootummaa fa ogeeyyoota fayyaa nama kan nam qarqaaruu jefa waan argite faqabdayyuu isii olloo kee deemte fula hedduu lalaaltu
inni walumaa nuuf qarqaara war naaseesa chikee jiru malee war tokko jirta community health volunteer jedhanu diddama akkasin gaa warri am warri kuni waa warri jedhan corona kanallee waa nuun facebook fakee ilaalle akkas hin deemu malee training tokkoillee waan tokkoillee rambeennu maskiyuu hin qabnu sanitaayizer waan tokkoillee hin qabnu guddu achii deemee dhibuwar kana laalee qarqaariin akkasii jiru an kanaaf dhibuwar kana kamee deema so fsbt kan nani ak malee baadiyaa ka ak malee sirkaaliitti hin dhiyaan ka karaa hama qab ka jiru warra jiru dhiphuu akkan inni uf qarqaaraa oja inni wanni ak sodaa ak oola fa animal disease fa sodaa akkasii akkan nani kun uf qarqaaree if danda'aa what can we learn from pastoralist dhibe kanaaf achi research gaarii lafagoo kan ka baadiyaa akkasiin irra shaggoodha
wa warra fee jiru addunyaatti maa jetteetiin ilaaluu jirta dhukkubi kun fakkeennaa irra jennuuti yoo laftaan seen maan tolchuu danda'a
akkumalee rakkisuu danda'a ejaan dhukkubi kun dhufu fasiilitiin akka health care for example ICU hin jirtu isheen lollee akka taa'uun illee hin jirtu kanaafuu ejaan isiin akkas lafagoo sun dhufte ventileetta lakkisi sanitaayizer illee warriin argatan akkumalee dhukkisuu danda'a
warri maan gurgurate bula
caatiif miraa danda'a kaas jiratan amma fazili corona yaayu namni waan sun dirgiro jaarganii yoo poolisii irra fuudhee jiru namni garii dukka dudduqoo qabanii ni akka vegetable sun tokkollee warraa dhufuutti hin jiru gaariin deemanuu hin jirtu waan gurguratu hin qabamu namni akkasitti livelihood warraa fazili dhukkuu kana yaayu livelihood yoo dhabu
jireenya dhabu
akkasi am sirkaalii kila kaash tiraansaafa kennaniitti qarqaaru malan
namam dubbisuu jiru kun Professor Gufuu Ubaate Norway Oslootti University Norwegian University of Life Science yookaan ammoo NMBU'tti Professor kitaaba hedduu fi qorannoo hedduu barreessuun beekamu warri horii jireenni isaanii maan fakkaata afrikaa gambaa keessatti akkamiin qilleensi jijjiirama deemu kan dandamata lafti isa maan fakkaata rakkoon lafisa maan fakkaata dheetin namoota hedduu barreessu dhardhaaf waan gabaabduu wal odeeffanne vaayirasiin koronaa kun dhukkuba addunyaa keessaa nama hedduu galaafachuu jira dhukkubni armaan duratti arge kanam irratti argan yookaan ammoo horii irratti arganii waan wal fakkaata yookaan ammoo waan walitti dhiyaata kamii wal fakkaatanii jedhne gaafan dhukkubni kun ciisaa wal fakkaataa jedha ciisii dhukkuba bagaafa. Rikis akka warri ormaa jedhutti sombeessallee walitti dhiyaataa jedha warri baadiyyaalleen akkuma warri jira manneen akimii sanitaayizer waan namni argachuu malee jedha.
Fuula iskuulii xiyyaara hin cuuf min tamaarii xiyyaara hin cuuf waan heelti seentaa tokko itti ijaaruu malan qaruma duruu iyyuu yoo wanni akkanaa hunga dhuftellee qarqaas karaa kanaa nurree argatan dhukkubi kun yoo iyyuu gadhuuf karaan inni namatti hin gadhuuf akkana dofofa fakkaata nam qofaasisa mataan nam buwwaafata. Garaachifaan nama dhukkuba akkaan dhukkubni kun ciisama ciisee danda'an malee ciisii waan hamtu jedhanii nan barsiisan yooyyuu nan barsiisan biyyiitii warri illee wal dhaqee wal barsiisa karaa waan kanaan dhoowwanii miyyuu jiru seerfaabba jila akkan hin tolfatiin ayidhaan namni wal barsiisa warra nan bulchutti dhufee waan kan cufu namaa tolchu.
Taahir Mohammad Sharifa Yuunivarsiitii Sussex UK irraa. Professor Gufuu Obaa Yuunivarsiitii Norway irraa warra lamaanuun galateeffadha waan af marsa interneetii irrisanii kenna. Tarda sanuun dhagaan nu bula ansoraa laqeeti taboriitii waldachaana naga jenne nage sagantaa faana maaraatti ta'an.